Download it from ilovezedmusic.com.
Tongo Records,
Bin Laden.
Yeah. Oi. Rap phenomena, holla at your boy. I'm now affording and I'm falling as si boy. Na star wima, orchestra kati chuka sim na enjoy. Na vunja mifupa na wanabima na fear moi. Oi, upandi nesto pandi shavi. Na supply bars ni teni afisa ugavi. Leta singeli ya totrapia nita switch nita sound fit. Vandami ya rap, mabolo yang na pig around kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki na ndika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo mkato na lindalango. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasi. My lyrics 16 bars on my left hum booth na chora misari kwa hizla kuleni. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Don't shoot, come on, so far, pull up.
Nasikia rufu, nasikia kiki za medofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Now tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za medofu, nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chaku kama vile show amekaa. Uja kosea na unaomba msamaha. Wenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sometime kama chiku, yeah. Mateso yanakuja bana kitu, yeah. Matusi hayanogi mpaka usiku, yeah. Niache, napoenda sipajui. Ile michezo najocheza wanacheza mepedui. Kila navona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Mwako miyatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Waoni wana shabo huko na pige. Kapanga, kakonga, kapanga, bankompla.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
This soldier, Roger, I'm crossing border, sober, and that's another now here. I thought I told ya. My mom loves me, she has faith on me. And when she fears me, she first from me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, punch a hole. So don't pee down my back in time. Rain is painted to green back the rain of the witch trial. Samje na sanda na mufti ona na wawua kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama mkoshamte kifuani kwa madango. Afsiringi, samna mpaki pofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa leo na watuwa ujimba. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe. Chau basi.
Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia rufu, nasikia kiki za madufu. Nasikia kimenu kamba kanja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi.
Download it from ilovezedmusic.com.